Ndagi ndagi ndaririma nama boy
George bless this mess.
Ndagi ndagi ndaririma nama boy
mandem gavana na yakulil buda.
Ndagi ndagi ndaririma nama boy tornado mg badman settings. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Reporti oni boka hoka isili wakoza Europe and for Champions League. Zogoka before with the bad boss in it. Yezi suka mshimi na suka mshiling. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note.
Tunaiva tumapiwa ukianika naanua. Ibit si rose lakini naiua. Kawe ni sugu neza kusugua. Muchoma adina ungua. Mawantu neza kuchukua. Ni makoto mungola nafungua. Delisi ni dua.
Downtown na medina mapiwa. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Reporti oni boka hoka isili wakoza Europe and go Champions League. Zogoka before with the bad boys in it. Yezi suka mshimi na suka mshiling. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Guess what? Ni yagu za tornado ongezea elfo. Kashu clean clean nekelea depo. Hii ni farm so kidis misiezi ku let go. 6x4 feet hashtag get lost. Tumanza na mdagi mdagi 254 wasani wanaharia kazi. Chunguza joki tunachoma usani. What the fuck do you know about bangi? Ndagi mdagi naririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Ndagi ndagi ndaririma nama boy bloody fucking ona zimeshika woi. Welcome to mjini utachezeka kuna noise. Taliban fully alitishiwa gana voice note. Reporti odi boka hoka isili wakoza Europe and go Champions League. Zogoka before with the bad boys in it. Yezi suka mshimi na suka mshiling.